studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe hiɗiɓe ono e jaam hande altinere jetti septembre 2014 sappo jeɗɗiyam ƴaɓɓurima silpan capanɗe nayyi e joyi leydi studio tamani maison la presse min goni Bocar soriɗo kabaruji ɗo Salim Diawara to ɓoggui janɗe to on kombititta hande dow wiide golleji hono baale jaama yanoɗe alje ɗe ene timman kikiɗa hande nano lomto hoorejo leydi o ena yiidi to e baale ɗe fa humpitaɓe e dow hono hakkillanta ko hooreji leydi o jaati yimɓe ɗiɗon kirsama seware taton dow mbarminama to en hollitidde wiide an han ko tawede faa annaawi ɗi golleji lettere gaɗama toon jamma alah ƴaɓɓiɗo en ƴaɓɓe hollitidde yimɓe jeetton nanngama fa faame ko ɗum sabi mbine ɗum o war hoore hannde dawol balɗe tati premier ministre ngol ene timmi sigu Moussa Mara ƴeewoyino ndenno hunde fof koko heɓi tabintinede e office ŋaji ɗiɗi ɗi en kala o faama ɗon tiɗallaji pawiɗe dow rewmoɓe tonɓe en kaaldal ɗiɗo ɓal hakkunde gouvernement o kañi e walde golloɓe mali wiyetede UNTMD en fuɗɗi hannde walde nde holliti yalaji mum e hunde fof gono goɗɗe jeɗɗa ɗi jeddataki fe yimɓeji maɓɓe kala kesi goɗɗiɗi ɗenno jottoto e fa jeego bisimilla moɗo studio tamani bete hannde asaweere hollitidde asaweere ñana ƴaɓɓirnde en hollitidde ƴaɓɓiri nde en hono bombure immodiki e mobel mbiye civil en heddie aggel hokkato ene neɗɗo gooto maayi hen taton ndu mbarmi heen faa naawi ndenno soldat se ministre baɓe kolliti ana e mette hannde faa sanne an hono ko masimbina civil en masimbina toon ko lontiɗo mawɗo hoorejo leydi o ena Leybatou Alger o ena Modibo Keita kanko mo yiidi e baale jama kawruɗo toon ɗo ena fof ene faa mo hollitaɓe hunde fof ko woni hakkillanta ko hoorji leydi o jaate fewde jaam e ley hono hono ko Moussa Camara neldi min ko keɗene Oumar Waygalo
kanko ɗum woni lomto hoorejo leydi ndi gonɗo to Alger to o kominiɗo kaldal e kawral ngal o hawriti to e baale haala nane en ɗe o holliti wiide ngal kawrital du yo wona fa hono kaldal e kawral no yo ngal kawrital fo yaho salminayaɓe kanko Modibo Keita o waɗi noddago ɗum woni fewde yimɓe fo wiɓe tinnoɓe noɓe gatta fo yalla jaam e deƴere ana warta ley nokku o saabi ɓiɓɓe mali kana ha nande kasen ɗum woni daaɗe malfe o wiidu ɓiɓɓe mali ana kani wuurde fa kenta ndima ko mumen guura du dow jaam e deƴere o wi o weltiki sane du ɗum woni ko kaldal ɗiɗo ɓalngal wondi wadde dow jaam e deƴere ko fa hannde ɗum woni kanko keƴaɗo hoorejo leydi ndi o gonɗo to o holliti wiide du kaldal e kawral ngal jaam e deƴere yartan ley hen tawe daaɗe malfe fuu nanaka kamɓe ɗum woni yimɓele baale haala naneɗe ɓe kolliti wiide kamɓe ɗu ɓe beltiki sanne ɗum woni ko kanko keƴaɗo hoorejo leydi ndi o wari o ƴeewiɓe ko wakkande ɓe garta fa puɗɗa kaldal ngal nde ɓe deƴiniki ko yata minute goto ɗum woni dow inde hono yimɓele men keddiɓe wakkande baasi o wonno ley saaha leydi meɗen
hannde baale dokkaɗe haala Leybatou Alger ɗe ena golleji mum timata to e balɗe joyi ɓe gaɗi to ena e ley tottodiral hakkillaji he ɗum foti laatade darɗe ɗo hono johunde ɗeɗo baale ɗum han han ko ɗum laatike langol landol mawgol to Moussa Camara mo landodiri e Mouhamed Mahamoud El Amourani kanko mo hooreji jalloñol araɓe ngol ena keɗeɗe Oumar Waygalo
fa
baale haala naneɗe kokka ley hen hakkillaji mum en iɗum nafa sanne saabi wona hono guɓe arme ɗe tan noon no ɗum ɓoyir fo guɓe arme ɗe kam bittan joppoɗo ɗum woni baale haala naneɗe hay ɗum ne ko nafata malinkoɓe foof wajibisina baale haala naneɗe dokka hakkillaji mum en komin dartata ley hen ko du ɗum woni koɓe anni ƴewidirde toon ko fur ɓe tinno jababuji cactitto ɗiɓe kollitamin ley hen ɓe tinno ɗum woni ɗati ɗiɓe jaltinta ley hen ɗidu tawe ɗati ɗi mine kohe amen min jaɓata sa ƴeewi leydi ndi cakkite muɗum yokka amen noon ɗum waɗa hono ko laamu o tan ɗum wona hono ko guɓe arme ɗe du ko nafata ɗum tan
de mouvement armé
sakiraɓe tinnen leltorom min mijoji moɗon e helloji facebook twitter e studio tamani ɗi on jarama walde leyɗe afrique nde en ana e bateau jujjure e bete hannde fa Addis Abeba faɓe tottodir to hakkillaji dow dabereji kalde fiyanede ñaw e bola o en ɓe kaldi toon du an han ko tawi leyɗe hono uddunoɗe keri muɗumɗe kala tinno yallan udde toon fa ñamele keɓa no jottoro e ɗeɗon leyɗe tiɗalla pawi e dow muɗum ministre dogotoroje mali o en kanko e o holliti wi ñaw o en wala fuɗɗo mata ley mali fa e tuba ko gotono mayɗo ñande o en hollitama wona ñaw o wonno e muɗum non maynoɗo conseillere bama goɗɗo enna o enna wona ñaw o wonno e muɗum asaweere ƴaɓɓinde yimɓe ɗiɗon mbarama to sewari to enna ɗum woni lamumotino ɓe kirsama jaatinano tatoɓo ena kañum barminama fa nawi taw tew maɓɓe kañum police woni ko jaadi e muɗum yimɓe jeetto nanggama policiri sewari to enna fa ena faame ko ɗum laati jaati Souleymane Kenza sidi ɓe kanko mo noddi toon commissaire sewari mawɗo ene ɓe e téléphone mbiyeteɗo karamogo jaari jane keɗoɗe Ousmane Dikko
min tawi joom bitigui o ana leeli e ley ƴiƴam yesso bitigui muɗum cokiɗo caggal ko dogotoro ƴeewimo ko heɓama tawkede barmere ana heedi nowru makko ñaamru. E on wattu pompier en du martinimen kumpa hono majjum waɗi barbe ɗo hakkunume e seeware yo kilogaji sappo. Min tawi ɗum fuu yo ɗum noone gooto suka mo duuɓi nogay keddiɗo ley barmere bange nowru heedi nano yeeso mum seeɗa ɗo hono majjum waɗi ka kañum no wonki mum ƴuwali. Docteur o wi o heñane law laatanika mo jam o wawi haalde inde makko. Ɗiɗon ɓe ka keddi ke hen ƴiwde asowere yaade alande ko heewi heɓama landede eɓe jaha fa e yimɓe jetto.
Hande dawol hoorejo ministre en premier Moussa Mara balɗe mum tati ngol timmi e segunden o yehino to ƴewede office ngaji ɗiɗi ene kala an hankotede o holliti toon hunde fo gono tiɗallahi pawiɗe toon majji toon e dow hono remoɓe ena o ƴeewi kanaji toon e kala Mahamadou Niamele lamnodiri e makko keɗe ɗen Ousmane Diko.
Leñugol nguura yoloy ɗeɗo nokkuje ley kologaji ɗi kañum e ley burgo o ɓuuri fu doole. Yo ɗum nokku cuɓaɗo famali heñora nguure tiɗalla jama wawa ɓuytede soko hoƴuɓe ko famaka. Mi andinama tiɗallaji kewɗi min kaldi e hooreɓe gollirɗe kuncanan ɗum hoore faɗe jaara yeeso. Ana darda ministre kumaniɗo ɗum e hoorejo office o fu immo daro fa gollirɗe ɗe jawna golleji muɗum e ley saria.
Kaldal fuɗɗiti hakkunde walde golloɓe Mali ni en wiyetende UMTM nde kañum e gouvernement Mali o hooreɓe biron o ena kolliti goƴƴaji muɗum ɗe han kote ɗe jeddatake fesgol lawol tiɗal Mohamed Tita Jean Pierre lamdodiri e hoorejo walde nde ene biyetere Yacouba Kati lekkeɗe ɗen Ousmane Diko.
Fewde e kaldal garawal ngal kana arande ni ko hawrano 2011 ko fu ƴeñine. Ɗiɗo ɓerde ko indis yoɓete ɗum du ɓeyde. Tato ɓerde lampo joddi ɓuyte saabi hande temedere fu yo ƴiwde joyyi yaade capantati taccete. Neyo ɓerde sere sukaɓe du laato golle ɓuuri haala e dow koɓe kandi e jobdi. Jowe ɓerde ɓeydugol coggu kuram e ndiyam du acce. Jeego ɓerde ɓuytude jobdi ɓurdi fu fandude du fa ɓuyte saɗɗa. Se ɗum fu hiɓɓiɗi kaldal ɗiɗaɓal ngal jogoto koro UNTM du waɗan ko wawi accata leydi ndi du e ley torra.
Kikiɗe keñen kanankoɓe alangérie ɓe ena kolliti ana gondi to e horugol mawgol diwoji mabɓe yiɗi ene faɓe paama ko sabi bidda kasaraji majji ministre mabɓe o ena adirɗi kañum e yimɓe kañum e marchandise o ena o hollitiɓe garamɓe koro banggal hunde fof no hawjore lamdingol banggal hono golleji mabɓe golloɓe toon ɓe jaate hono ɓamirete en kañum e moƴƴugol diwoji jaate e hoore muɗum. Sakiraɓe ƴeewen ko woddan e banggal région ŋaji Mali to ena hollitidde wiide dogotoro e banam Bamba nde ena ɗum woni laamu Bourem to ena weltima wallirama kaake cennirɗi kañum e naftorteɗi hono leesoji taaɓe kañum e ɗo rewɓe jibinta e dow muɗum falos leesoji sukaɓe kañum armaruji nde ɗon ɓe hollitidde sukaɓe awoɓe nen maroɓe dabaji kala hono ana ko tan jangguinama kañum en ɗum to ko yaata e millioji jeenayyi sefa won ko waɗa he walde wiyetende Afadou Boy kañum e fappande kañum jaate dawri ndi ndeɗo jande. Bete hande kuli koronkoɓe wallidama horugol fa ande nden ɓe ñaw sikkoro nangui to en ɓe mere mere woni ko ngol horugol waɗa to enen hano ko tawi ɗum saabi mbina hunde fof gono jokka la ɗum yaato saba yimɓe hewɓeɓe ñaw woni muɗum fa ande waɗoye ley région ŋaji hono muɗum ɗo hano waɗoye de région ŋaji Mali keddirɗi kasan. Golloɓe kurowarusi seguɓe ena ana gondi toon e jande fa ɓe pammine kabaru kasaraji e non jogorte ena nden ɓe ɓeydante du faamu banggal ɗi hono ɓe keƴiɗi ena waɗuɗo e golle ɗi ɓe keƴi waɗuɗi ena kurowarusiji Mali Danemark Suisse kañum e Belgique ɗi ena jaate lanini ndeɗo jande. Hoorejo jalleñi e gollirɗe hunde fof ño mawɗe sigaso ɗena ɓe ko foti yimɓe capanɗe joyo ana gondi e famminede e tabi hono ɓe tabinirta golleji mabɓe ɗi ndeɗo honde gollirde mawɗe wiyetede PCDA nde notiriɓe faɓe ɓeydana ɓe faamu banggal ande kese dawri dal mabɓe hakkunde mabɓe e yimɓe woɓɓe kase. Hollitidde suka gollowo mobilaji ndeɗon ardinini addirɗe yimɓe ndeɗo ko yahata capanɗe duuɓe capanɗe joyyi e joyyi won ko jokki mbiyeteɗo Sekana Camara kanko mo fuɗɗi lawol ko foti kilométre uji temeɗe joyyi iwde kayi warde bamogoɗo ena koyɗe ɗum mo wardata faamo hollita hakkillantako makko ana woodani e batu alangérie o ena hakkunde gouvernement o kañum e pelle murtirɗe balɗe sappo woni o waɗata e lawol ɗo ena ndenno ɗum muñe seeɗa saabi yewtere ana woodani en banggal yewtere pulakou.